loha po'o'ono o vau no'o ke ko'a kabibi. O ke ia kala umi kumawalu o pepe luali. O ka hua o lero o ke ia la no'o o kalelea. Kaulana o kalelea maka mo'o lelo o a ahuaka ame ka velo le makua. O kalelea ke kahia li ino kawai. O ka pa'o pa'o kona makua kane. O ka hala kona makua hine. O ko anana nai kona ipo. O kalelea ke kahi mauna ki e ki e loa makahi o anahola. O ko anana nai ke kahi mauna poi poi makahi oia. O ke kahi mea kupai anaha no ke ia alii. Aloha nui oia I ka he enalu. He enalu oia, makahi o ka vahi kapa ia kanaha vale. Nani loa nanalu make la vahi. Ia ke kahi la ana, e ho o nanea I ke ia oli no ke ia alii.
Ke kumai nei kalalea. Kala I paliki e ki e la kauma I luna Nana I ka puka au au lani E puka mai la I ka pa una ka vela Vevelo ke aloha no ku aina Aina ho o pula pula o ke ko o lau Laua e ka mana o ai ka makani E uruna o ia e moa ni nei Puana ko inoa o ana hola, hali hali ke aloha a mauloa.
Aloha Saturday, everybody. My name is Kekoa Kabibi. Today is the 18th of February, and the word of the day is kalelea. Kalelea is famous in the story A'ahuako and Kavelo Le Makoa. Kalelea was an ali'i nui or chief of Kauai. Ka pa'o pa'o was his father. Ka hala was his mother. Kuananai was his wife. Kalelea is a mountain peak in Anahola, and his wife stands next to him. She is a mountain peak that is very round. One interesting fact about Kalelea was that he loved to surf the waves of Kanahawale in Anahola. That was an example of a mele for Kalelea.
Happy